Exclusive drums, your music, your vibe.
Izinzo zam zibonakele, amandla am abonakele. Umoya wam uvumi, nginokuthula, nginokuthula. Izenzo zam zibonakele, amandla am abonakele. Impilo yami iphelele, kanye nawe. Mina ngizomshada lomfana, mina ngizomshada lomfana.
Mina ngizomshada lomfana,
Mina ngizom shata lomfan Naganjani, funetuzi Umayjani, nagabuye Mina ngizom shata lomfan Mina ngizom shata lomfan Naganjani, funetuzi Umayjani, nagabuye